shua au siboi. Uyu mama mweupe za musi samalani pande na nutiala wizi boy. Yeah. Kama planga na simbi ni mwevani zikoshe weka, zikoshe weka.
Thank you.